bamutumye kuva mu gambo mulidde mulinga njabika okuvaale wajja nenfa omwoyo naawo ndaba mulinga ntunula genze ne nkulingiza ng'ogolola kyenvudde ensonyi nzituga omuguwa muganda womanyi yatwaga naye si ye mukyala atiisa kati nga bwe yagenze okulima bambi ddemu mmanyi oba osobola njagala tukola omukwano mukanyo ate nga gwa pulaani mbubba naawe nga bolaba bonganza kyekimbuza embirungi ebigabwa ye n'omala oddamu ng'okkiriza ku ssaawa eno bitaano mbibala bambi ddamu tozannya buzanyi kasita toli muto nti okuumwa kansembere nakumpi ndi wala kutuuka awo okumpi onziremu eddembe olw'essande olusimbaawo olonaawe lwolikeera okusoma nange ndaga embanywanyi okunyumya ng'oliyitira eno emmanga naye wamwannyina zeruseekanoni ate nze ndiyitira eri butenga osangeyo nga naawe okulinda bwe tuliva mu byaffe okunyumya bagoddayo nga nange empetamu kale awo kirivaawo okumanya totuuse gye wagenze okusoma ate olw'oku mulundi omulala ndizuulawo pulaani esinga yata wali omukwano simanyi nti waliwo pulaani erirema bambi ddamu tozannya buzannyi kasita toli muto nti okuumwa
kwandisaba okusanza okola ki ne muto wange nsanze omukiga n'ekyokkola kinoonya sirina nga netta mukuleeta omusege ndowooza mwekola dde ekigenyi lwenvaawako omukyala afumba kale watandika otya oyiye oganze kamuna waabi olimuka kanooke wajja mu butongo okalera oweemusa embasajja olimbwa laba emmunye ezinyooka obwenzi leero kaisa ntuusa awazibu jangu waako nna bwami onziremu ombuulire gye wajja ejjogo njagala ndeka amakaago mirembe ntambule mbule nsisanyulyo mbeera wuuno ofunze mukadde vuganya kyala omutomba nnimba mbeera nnya bonna leeta muyambi onyambye ku musajja oli muka si kyanenya bakyala abaloga bwe ndifuna nnabwamyo ngwako
kyokka babaka nkugamba amazima ze balowo simulinako nsonga asenze teekateeka bwe nti oggolola mamanyi oba oyenda angadye mubuulire nze amazima gyoba baba taliiwo vaawo gyoba nalindabye omusajja omulala ng'ayimiridde naawe okunyumya waddeyo okuluza emmanga oba olinaye wakyama olweyo muzzemu ne mugamba olimba baaba atasattira ebyabawaka baaba okuva waka mu nnimiro mpasiine lwe tugenze okusoma baaba siyinza kwetentegula nenjagala abalooyomba mbi ate naye tayinza kuswala naŋŋamba bya mukwana atya nnyo era ekizirusizza ng'oyomba ntidde nnyo n'eddoboozi ekkambwe nange ne nkulinda okukka kunnyonnyola ekituufu ekiriwo baba ndeka omusango sirina nemula mumuve kolimba
loza kakati okazutta amazima nze siri musajja mpawo n'okunsibako omuto owonyeziza ndowooza nembutuufu nyuma kale wabeerawo olw'abantu owemula muganda wombwanjagala singa kati lususa ekyalo akendeeza mukyalo okupapa wamma mulamukwata engoye zo olwojje muganda wo ng'ogolola bennalabye abakyala ababuba naye ono omwana wa kitaawo aliwala
mwamisabye obusongose wali osonyi we nayinza okupapa ngate tonenyalwa nsonga mbadde manyi timwadde ekyama omuntu gw'otatera kwesembereza gwembasanze nefa omwoyo nsonyi wakasanya obye buyombi naawe omanyi busungu ajja bubi gwengasse nessana mu nnimiro ne mbula mu buleeja akasiba naye mwami wabaawo nsonga singa katinda bwami akokya naye nga bwaerudde amazima okwetondera muwadde engatto naawe saba okuwadde omunyonyi tubitte ku busungu obwise
alaba ensobi ye muleka kubanga abaasudde amazima naye toddangamu omukyalo okupapa ebintu omalanga kwekekeenya olabudde ne muto waali wali yali be omujulizi ngozeemu mulamu njogedde kyabo ekisobye bwe mbeera n'ensobi ng'owabula nange kandage wajjuuko tugende ku mupiira ebuyoga amadda mbitireke n'ekavule ate mmanje gye natunda emmwanyi bwe wajjawo omusajja ambuuza omugambe ndisiri wadde nkya onterayo ku mazzi amangu oluva ku mupiira tunaaba
kuddemu omusajja nnimba lwayiyisa agende kabigi n'omuwala lwagenze buyoga bwe nnayogerako nti ndi mubi ekisinga akabituga amangu wanaakomerawo nga ndiwala kasitaali n'omutaata afaaki kangende gye nisuula omuzira nabwami ne mufuula ekirala kali mu gwaka muleeza ennywanto sirwakubanga maama ali omu ebikuddemu omusajja sikisa bwe ndifuna nabwami angwako